no mwana no lera tibye wa bagono
bale bamanyira bo
anyo ya itabanga kabe
asanga kuderera kulya matunjoka ndere
bangani kwa kuma kwa kuma mtegera
unji mama bane segede nikuwa mita
wanji mama uwedo olirudawa
unji mama
uwedo olirudawa
hii mama na yabu za kwawe kino mwala mbate kuruzi na achi mamazi
wabate kuruzi naka katundu kore semu mkore ncha kutesa jesu
oo soba kana kari kuruzi tika kiriza mungie na kusena mazi uwenda buyajie kama ikine mwala kakatu kuwa mikonde mtwe utani wanyo kwa yada
wagenze kurwana
aa siwanye mbwe banku bie nenene kama zi. Hey, mama, kusiyani yange kasira bakomere temwaterekedde emmere.
Mama, wano waliwo omukazi gwe wasizaawo gw'osaba emmere.
Iri mama era mazima n'olwaleero temunterekedde emmere kati zine ennaku ttatu sirya mmere waka wano.
Mama, ojjo waze oba wano waliwo nnyoko nno gw'osaba emmere erundi egyeko.
Kale mama ebyemmere tubiveeko ne mama mazima nkubuulire ekintu ekirala. Mazima tubadde ku luzzi nga nzenze kanze sambadde ng'abaana bonna bambadde amasaati nga bambadde gano amasaati amapya ge bayita gazaalo naye nga nzenze kamukadde nze sambadde
kati nkole ntya mpukulire
maama kye mbadde ŋŋamba tisinga kale ne ekikubiro kyeweesibizza ndaba kyali kya gomesi ya maama singa okimpadde ne bantungiramu akasaati
ani agamba nti kyali kya nnyoko mu kifo ky'okusaba obusabi ojuliza nnyoko
kyali kya maama
anti ani agamba nti kyali kya nnyoko
kyali kya maama
kati nno oba kyali kya nnyoko genda akugulira ekirala.
Mama wange leero wulira ekindaza, mama wange leero wulira ekinkalaza, njagala nkubuulire mu makamu n'ekinyiiza gy'ondaba olu gy'oba ondaba ng'oluusi nnyongobera n'oluusi n'ompita nga mpulira n'ensirika, njagala nkubbireko mu makamu n'ompisibwa bubi, njagala nkubbireko mu makamu n'ompisibwa bubi, engeri gy'ompisa nze ku lwange ennyogootola, nzijuukiza n'emmanga eyanfaako. Bwe buli ekikolebwa mu maka muno ne kisoba ekyo kisibibwako nze mazima ddala ate ne bwenkola ekirungi bwe tokimanya wabula okumpayiriza ewa kitanga atabaka naye olukomawo n'ayomba n'akamala n'oluusi nankubeera n'emmere n'ennyimibwa ne mbanga omwana atazaalibwa nnannyinimu ne nkirako omuddu gwe banyaga ebunaayira ekyo mazima kindi bubi nze nkooye
kyangu okuba nti wanvumyedde ebitama
tunagambako njagala kukuba
maama omusasangulenga omwana kubadde ki okundalukirako okumaca kuno njagazaki obanga byokola ebyambyona ebikulemye nze tomanyira sirimu ennyoko nkujjukuza nnyoko gw'oloma nti yekwanze namuloka nange njagala omanye nti owange sitimulina wabula kyendabawoka omwami akajjadde bw'oba owulira mu maka muno oyisibwa bubi ng'oyagala kubaawo ekkakwendi kitaawo oba ebintu byendyomwakitaawo byebikukalaza banje mbaviire mu maka mulyoke musanyuke ii mwana gwe ng'osusse okumanyira sigadde kunkuba mbira byekanje mbeewo mweyagale n'ekitaawo kajja akomewo mbimugambe
naye maama ng'oli muzibu naye maama ng'oli muzibu sonze ekigambo kyenjogedde kintu kino naye raba akacyateko kizimbulukusa nze sinnagamba nti ebyolyabyo ebyenkalaza n'ekyokuva mu maka muno si kyo ekinsanyusa nze sigambe nti ndi mwanyoko nkumanyira kuba ekitiibwa kyo nkikuwa mu ngeri emala naye gwe maama gw'ompisa nti mu ngeri embi y'obutasiima buli kyenkola n'ompalana ne mbanga mujjawo mu maka muno ekyewunyisa osaana kwekuba mu mutima wetulimu nga bwe wazaalako naawe osaana okumanya singa abaddewo omuli ddala owulira otya.
Laba musege kwetokeza okundaba mu kamwa n'ekyomumpita nnyoko kikomye nze sikyeguya amabeera agange tegayonza nsegula ndowooza weeraba muli okuza okubusa ennyo weevudde nnyini mu maka muno gy'olamule nga tinsanze nnyo nnakawunda okujogebwa ndowooza kangalambira onkuba emuli okwowere
kukubanisagala kumpayirizanga katononyawo n'ompayirizanga mu ngeri etaliimu nisagala kumpayiriza mama ne taata wuyo akomyewo taata wuyo akomyewo kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata.
ebitu babirese
unji
ebitu babirese
ebitu mama ya abirina
mpulira nkoye omanyika sezo zituka nyo ate urugudu ole masaka nene nezitu kuba mwegambe mubifumbu nene netuulira bubi
oba masaka chata
oba masaka
ojide mkato
ojide mkato wasomye
unji
wasomye
mbandeji mama nzo wenja
nalongo nga kweto nyega
Bunemye, Banga Jacose, Macam Norado, Patona Kubera, Namatua Kansarego, Oman and Afuman and Nana Sekura, Namumi and Berim, Macam Nose Gentima, Inyamajokura, Borus, Injimia, Bombatia, Mokuru, Sanyanga, Motoma, Yasamani, whatever Makupa, Manga, Kansan, Yukizam, enough Genda, Macam Nosinimani, whatever I did about their money could be the home. Did I become Macam Sakuso, Muto Movi, Kanjem, Bissimba. Boyo mwana oba alabika nkyaye nnyo leero olwolituleka mu nju tali ntumumbula ema sina gaiti wa musasangule gwa mwana wo
kakati nalongoze badde ngamba togamba bwonti nti omwana akulemeseza kubanga omwana bwe mba muzaala naawe oba omuzaala kati nno n'olwekyo badde njagala tugunjula omwana waffe nga tuli babiri obanga tusazeewo mukuba nga tumukuba oba tusazeewo musiba miguwa nga tumusiba emiguwa oba kumutta nga tumutta naye ate munaye bw'ogenda zonondekerani
banga banga we banga jangu wawano jangu wano wano tula jangu jangu tula jangu tula wansipa
oh bangu binyizu ujewa Bosi nzidoli okovu menyo kengeri eyo Ndo ozo uliro geze nyo Usikate kumkuvorwe fukeri kuwaga Anti morabe kwa makuka Ndo oza wera mamakamu nori njini mu Aa mvubu kachembuza Chicho chicho nina makamu nechikuzimbia Emiri mujomu maka Ono nyoko ndaba kurabu mafavina Kukera kumachano talika Ebyalo bya kunono vivuno yenjera Wano ndaboleta tulo Noluse njala lwe kurumo jirira kulia Ejo nechitamala Atunde kunyoka ndabiriro jojo Kengo wange ngoli mzivu Oli labye gamba Ero kwekukwata kubulungi ono mmendegera Nenyuko magombe gyalya n'abolobota Ero kwekukwata kubulungi ono mmendegera Nenyuko magombe gyalya n'abolobota Ero ke kukwata kubulungi ono mmendegera Nenyuka emagombe gyalya n'abolobota Era bw'oba mugezi maka muno gy'obeemu Nze sigendebwa ku mutwe ng'ensigo ebuze Wamma mukyala munnange kye nkuwulira Ebigambo by'omwana tebikunobya Yingira gwe mu nju eno n'enkulisaayo kyeyagale
Mukazi mukachitango no yabizi yako Atoko kwa imana ndasa Dabande wenjo gende kufuse mubi Parabande kitange ndala ndala Yeko banda no mukazi ne bando vya Yende kakati ne korechi Okufuno mukwande ne tuka kisinga kuba Ajengera na jo sikitobora Kozi kambole ngende musiko nsuleyo Inga panga daze nyo Inga panga kabe nyo Inga daga daze nyo Obangende wako jange butambara Obanda nansikiriza Kamarega gina chonga kuirana Muzira kisaya galana jana juna Sebo chitange kambare kende mukazi wumu ya gali
Akadi okulima
Nebago
Kama mbuzi makaga
Nebago kale mama
Nodi langadala
Nebago kale mama katundari wala mbisana nejiro